babang olodumare ma wanendoli the giver of life iko tunan hapa mesimama kozu kona mimi you never let me go mipaka yangu umeitanulia mbali even skies your limit kwa ikibali hata etazwana shangilia kwa ndani mewawina sina kingine mimi najivunia zaidi yako baba domana niko tuli nimetulia we unagabaya hata wale wana nionia usuda shabaya ombaya watapataje mwamba umenifunika ure watataya cause I know that you got me where you got me. You got me where you got me, Baba. You got me where you got me. That's why I never, never, never fall. You got me where you got me. You got me where you got me, Baba. You got me where you got me. That's why I never, never, never fall. Kiteleza Baba unaniinua. Ujanitupa wala ujanijutia. Kama ni toba zimejaa gunia. Ukweli kwamba tu umenihurumia. Ngekulipa nini kama ungetaka. Nilipe jema moja moja. Mana hata ipumzi na yovuta. Hakuna dola ingetosha. Sina kingine mimi najivunia. Zaidi yako baba. Domana niko tuli nimetulia. We unagabaya. Hata wale wana nionea usuda shabaya ombaya watapataje mwamba umenifunika ure watataya cause I know that you got me where you got me. You got me where you got me, Baba. You got me where you got me. That's why I never, never, never fall in. You got me where you got me. You got me where you got me, Baba. You got me where you got me. That's why I never, never, never fall down. You are the way for me to follow. You are the light for me to shine on. You are the life for me to be alive on. You are my God, there is no other one on. You Abba, yani Baba, we uliye mwamba, usiye kwama, napolemewa, na dhaza dunia, unanipa nguvu, ya kuendelea, unanishindia vita, nisiyopigana, menifanya mshindi, tena zaidi ya kushinda, adui wanaipika, hawana la kufanya. Mana nimelindwa na nguvu ile liyo kubwa. Sina wa kumtumainia zaidi ya wewe. Siri yangu na nguvu zangu ni wewe. Iwe jua iwe mvua mimi niko na wewe. Mana kesho yangu iko salama na wewe. You are the way for me to follow. Me to shine on. You are the life for me to be alive on. You are my God, there is no other one on. You are the way for me to follow. You are the light for me to shine on.
Joel Waga. I'm a gospel artist from East Africa, Tanzania. I've just performed two of my best songs, Olodumare and The Way, here on Glitch Africa. Please like, share, and subscribe.